motho tse ka gongwe se la re tla lebelele motshameko wa cricket Aforika Borwa e tla be tsena jalo mo motshamekong wa bone o botlhokwa gantse tsena fale mo reng ya bolesome mme ke kgolaganya jalo le Sprite e leng jalo Olorato Kgatlhiso re tla re lebelele motshameko wa pele Kgatlhiso dumela
a dumela oje ke dumedisa le bareetsi ba bantle ba motsweding ya FM
gape re tla bona setlhopha tsona ditlhopha di ntshiwa ka nako ya tikoloso ya ledi ke itse gona setlhose itse wena setlhopha ore se eme ka tselentseng jang Aforika Borwa eme ka tselentseng jang kgatlhanong le naga ya Pakistan ba tlile go dira jang mo motshamekong wa gompieno
oje ga ise ke nne lesego la gore ke tle ke bone gore setlhopha sa rona se sa se eme jang mme mo letsatsing la gompieno oje re lebeletse jalo gore Aforika Borwa ba ka nna ba dira jalo phetogo ga re tla re lebeletse jalo mokapteini wa rona Themba Bavuma oje fomo ya gagwe ga ise itumedisa mme ka re o fetogile jalo go nna distraction mo setlhopheng sa Aforika Borwa gonne ba tshwanetse ga o tla go lebelela di-post match interview ba tshwanetse fela jalo ke gore ba tseye nako e le ntsi ba tla jalo ba ile gore ba defender jalo mo kapteini wa rona Themba Bavuma oje ga ke itse gore a tshwetso ya setlhopha sa the Proteas go nna ntse ba motsenya ba bona gore fomo ya gagwe e ko tlase a ke go moaga kgotsa seo se ka feta e le gore se a motsenya ka tsela e nngwe oje re lebeletse jalo batshameki ba tshwana le bo Tristan Stamp e leng goreng o dingwaga di le lesome le borobongwe oje ke motshameki o setse a le mošwa o neetse jalo tšhono mo metshamekong e e fetileng mme ga ise a bontshe jalo gore o dira tiro entle oje mme re lebeletse jalo motshameki o e leng goreng a ka tsena gompieno a bona tšhono ke Reza Hendricks o e leng goreng tota go sesitse modumo mo mafaratlhatlheng oje gore o tshwanetse go newa tšhono gonne ke motshameki o e leng goreng ke motshameki o e leng goreng o fomo wa gagwe ke e leng goreng a itumedisa oje jaanong ke yone phetogo e e leng goreng re tla e bona oje mme ga re itse gore mo letsatsing la gompieno a Thabo Chams o tla newa tšhono go ka ntshetswa jalo ka kwa ntle long dingdidi gonne ga e le gore go na le sentse e leng gore Aforika Borwa ntse e se dira sentle ke gore ba ntse ba kgona jalo go dira diphetogo tse e leng goreng di dira jalo impact motshamekong ya bone oje
ntla fa ke gore naga ya Pakistan fa o e lebelela ba sentse motshameko leno sitsela go tswa metshameko le meraro e ka nna tlhopha se se kotsi thata fa o lebelela motshameko wa bona kgatlhang le Aforika Borwa
motshameko oje ba ka nna ya nna one motshameko e e leng goreng ba tlile go tsoga mo go one oje seo se ba dira jalo tlhopha se e leng goreng se kotsi ba na le batshameki ba maemo a kwa godimo ba e leng goreng ga ise jalo ba bone jalo fomo ya bone mo sejaneng sa lefatshe ba e leng go lebeletse thata mo go bone oje batshameki ba tshwana le bo Baba Azam batshameki ba tshwana le Mohammed Ridwaz mme mo letsatsing la maabane re bone jalo ba e le gore jalo Fatah Zaman e le go bowlara ya bone ya maemo a kwa godimo o bone jalo kgobalo gana a nna teng mo motshamekong wa letsatsi la gompieno fela se se ka dira gore e nne setlhopha se e leng gore se kotsi thata gonne ga o ba lebelela by all means oje e ka re ke setlhopha se lebile gae jaanong ba batla jalo ba tlile go batla jalo go boela ko gae e le gore ba tlogetse jalo maaka mo sejaneng seno sa lefatshe oje Aforika Borwa oje e tlhoka fela gore mo letsatsing la gompieno ba nna le tshwetso ya gore a ba etsa the easy way out or they take it the hard way gonne the easy way out is a gompieno ke gore ba tshwanetse ke gore ba senye motshameko wa letsatsi la gompieno ga o ya o lebeletse jalo ka kwa Sydney ga gona pula e bonetseng pele re tlile go bona jalo diovera di le 44 Aforika Borwa ke tshwanetse ke gore ba senye motshameko wa letsatsi la gompieno gore ba tle ba setele ko legatong le latelang ba seka ba lebelela gore jaanong ba ya ko motshamekong wa Sontaga o e leng goreng ba tlile jalo go tshameka le setlhopha sa Netherland gonne World Cup ya oje e nnile e leng goreng e amilwe thata ke pula oje mo letsatsing la gompieno ga gona pula ba tshwanetse go dira tiro gonne mo letsatsing la Sontaga ga re itse gore go ka diragalang ka pula system ye ya DLSL e complicated thata oje mo e leng goreng re bone jalo ditlhopha tse dinnye di feleletsa di senya jalo ditlhopha tse di tona ka one DLS method
no ke go lebogile monaitso a re kopane gape nna le wena ke a tsholo fela fa re tlabe re o lebelela re bela kwa morago matsatsi le ka motse ke lebogetse nako ya gago
ke lebogile oje
a re tle re utlwe jalo tsibogo ya gago mo phothong.